golla l'ame kan ni won cottolliji illa me ummi wala gal me anni di hana kangal do der tilabiri
tilberra
to yudo ton liqidi
imen kebadi do tilabiri ayeru meden ja kandaji me ado wadi liqi keccini men chonnata cottobbe de gaddanime semen de kana beri ba sedda menen du me ada men cottirowo e men dara ko Allah hokkata men meden cioda glass emen de kadu majji gantodi bonu
koy batu
kilo majji foti chonnaton
wallahi
kilo on wala funu sunnirtaaki meden chonna keme ju keme nay e woygu fa keme tati e woygu ganno men kebiridi to tamtobbe na to rewbe ado en bedi kandaji e ayru non men chonnirta men de kari ba sedda kero meden chonniredu keme jeddi e woygu menen du emen chonnangu keme jene e woygu keme jene de boodo sodudo hene o wari sene o buitanam
de on chonni dum gadir ton cede den
meden cioda dabaji bali enai men turka meden cioda du nokkuje deni Allah wadi jungo ne o tagi wala ku sodiro sene o sonna ko turki dum fuddita luma kum mo cede mun duudi den wodi nokkure sey nyiba wattalube der cede de men kebata meden kolto meden kunta ha juuji amen pamari fotay men kedo gurrabe amen de neddo no sotta liddi neddo dekata teddirka fu do goddo
der cotto liddi nafaka kay ke uda an
hamis der cotto liddi di mi hebi bali burdi laso di hore an mi sodi nokkure nedde hunta du ha juuji an lamru e dewle fu
dane de gattata yaade e bandiraabe maada rewbe
nemutun
dane an kan ni won be ummube darano ko e mabbe de be darani ke ko e mabbe pandinol mabbe buutire gorra bendu be kebe ditta sadon nan fu he mabbe gam be buutira teddirka mabbe amma de be galagal be gada gorra benno tefa ko nyanniri be deni be bii gorra ben gaddo goddum to be gaddi habdu neddo de no wodi ko buri ujunere jamata goru kemedidi
zanguyinka Studio Manam.